شان ارده و امتحان که کسامی سی سکول کسان لیده حرد ایفو ایا هلی درجه ای کواس او حفلت فرحد یو دبلدگا مانتا لوگو قبطه حرون تو سکول که حرد ایفو
ni furaha leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya matokeo mazuri yenye wanafunzi wetu wameweza kuonyesha.
Maalimin arday walidin madax ka socotay xafiisyada dawladda iyo baahda waxbarashada deegaanka Dadaab ayaa ka qayb galay munaasabad kooban oo lagu bogaadinay 4 wiil iyo 1 gabar oo helay darajada A-.
KCSE 2024. The result was released. It is the presence of God that you are leading in the region. There is no school which has 5 A minus in this region, as much as we know.
Very happy to present this year's KCSE candidates. I thank God for the blessings he has bestowed upon us.
Maamulka macallimiinta iyo ka qaybgalayaashii xafladda ayaa muujiyay sida ay u faraxsan yihiin guusha ardayda iskuulkooda ay soo hoyiyeen.
Salaaday hal dhahda ninka ragga wuxuu arkay waa ku fahan ugu weyn waa saxay laba sano ka hor baan ka soo imaanay xilli waayada iskuulka fiidaa yar markaa la furay lahaa iskuulka xilli waayada muujiyay ka muuqatay markaa arkay waa imaan sheegay laba sano kadib meesha maanta annaga idinkooda yar aan raatiin ku noqonay laba sano kadibna wasaaradda waxbarashada ama raatiin ii noqon doonta
madaxa iskuulada sida gaarka loo leeyahay deegaanka Dadaab iyo xariiqa qaxootiga mudane Cabdullaahi Xasan Buule ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay imtixaankii la qaaday ay natiijooyin wanaagsan ka heleen iskuulada sida gaarka loo leeyahay ardaydii ka sameysay.
Waxaan kale aad ugu faraxsanahay intaa ifo we have 7 A-minus, shan A-minus oo iskuulka day iyo laba A-minus oo ifo gudaheeda ka soo baxday meesha ayada waa toban soo dhaaf. Entire Dadaab the boys of county only for the private school we have for all of areas sanadkan anaga ka private ahaan guud ama soo hoyatay A-minus kale waxaan leenahay 12 A-minus iskuulada private ka ay keeneen Liboy iyo Dadaab laakiin iskuulka u sareeyo dabaab ahaan iyo system ahaan waxay maanta taaganahay waa iskuulka Sunlight Secondary School.
Runtii aad ugu faraxsan inaan ka gredka A-minus. Midda kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa macalimiinteyda iyo waalidiinteyda iyo garbistay inaan heerka maanta aan taagan inaan soo gaaro.
Magacayga waa Cabdifaysal Maxamed Barre. Run ahaantii aad ugu faraxsanahay inaan keeno gredka A-minus. Wallaahi aqdiwaali waxay ahayd riyadeydii ahayd inaan keeno, waana in badan aan sugayay maanta oo kale, in badan aan usoo sabray waa sugayay. Marka waad Ilaahay mahad iska leh, marka labaad iskuulka iyo macalimiinti.
Maanta farxaddeena lama soo koobi karno. Magacaygu waa Cumar Maxamed Cabdullaahi, iskuulka Sunlight ayaan ka bogay sanadka hadda imtixaankii 2024. Alxamdulillah mahad oo dhan Ilaahay u sugnaatay, kadibna macalimiintii, waalidiintii iyo qof kastoo na garab taagnay maalmihii adkaa.
I am Umul Khair Mohamed Mahmoud from Sunlight School with a mean grade of A-. I celebrate my success. I want to have this opportunity to thank my supporters, my teachers and my parents. Thank you for being my wisdom.
Isku xiraha dowladda countiga Garissa u qaabilsan xiriirka arrimaha bulshada iyo hay'adaha samafalka ee deegaanka Dadaab Cabdigeedi Cabdi Gaarane ayaa u hambalyeeyay iskuulka ardayda guuleysatay iyo maamulka.
Macallimiinta ardayda gacanta ku hayeen oo ayagoo yaro weyn ayaa tiradooda inay dhameen si iskuulada kale u fara badan macallimiintooda waddanka kale, laakiin waqtigooda iyo xooggooda iyo maskaxdooda geliyeen ardaydan inay performance kala imaadaan. Marka anoo matalaya xafiiska gobanaha Garissa County Nadiif Jaamacadan, mudanaha Dadaab laga soo doortay Faarax Macalin Maxamed iyo mas-uuliyiinta kale ee Dadaab oo maanta maqan, waxaan leenahay hambal iyo Sunlight insha allahu tacaala inta tartana yaray magaana waa ku garabistaa insha allah.
Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.